zenalinga mbuze eranga nkomi zenalinga mbuze ngomubi omwerere bwenali nga sisobola kwewonya zeka mukama nowayo mwana woyeka Yesu ajanfirire omuntu obuntu kyalinga tekisoboka era nze nalinga sikisobola olaba ne bamalayika beera bakitya naye Katonda nafuuka omuntu oyo nayambala omubiri ajje asasule eriri ebanja lyange eryali eddene yebazibwe Yesu Kristo oyo eyasasula omutango gwonna luberera luberera emirembe gyonna walina ensonga bwe wanoga nga mazokula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampetanga mazoko gwana gumubereranga walina ensonga bwe wanoga nga mazokula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampetanga mazoko gwana gumubereranga byonna awatali kwemulugunya kankule byonna awatali paka nditabaze y'omunsi wakati mu mulembo gwa kyama guno kanfube nembe nango okubaka ebala kankole byonna mu maso gosebo yanaza n'omusaayi gunze neme kukuswaza walina ensonga bwe wanoga nga mazokula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampetanga mazoko gwana gumubereranga walina ensonga bwe wanoga nga mazokula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampetanga mazoko gwana gumubereranga. Seno na yore chisa
Yesu wanunda
Choba kalobo sinyi bange nyoza na ye
Yesu wanunda
Sali na nyumba sino pangalo na ye mama
Yesu wanunda
Oba mamoto kagali agebei mama na yabani
Yesu wanunda
Tatae kwe anonda wabimanya mukama munani watekere ndoza yangeze wamanya omutima gwange Yesu wanonda
uko
wabimanya ebyange Yesu wanonda
uko
wabimanya sebo tata yekwe anonda wabimanya mukama munani watekere ndoza yangeze wamanya omutima gwange Yesu wanonda
uko
wabimanya ebyange Yesu wanonda
uko
wabimanya sebo